bankuze batonga bampana byampana kabye yangamba tebakuwana n'olwale mfana era tompana nga tebunkina my girl mbombula komfa nkutuka menye kagumbo bemirizize kaka bomzirusa ndaba nga nkutuka wotali mbirowozo ndaba omziruka ontwala mbiro nyabo mteruka ntebuka bwe nkulabalaba yomsirika lapya sibanja nomukwano gwenze tudde sibanja yombadde mukwano sibanja anfukirira nze sibanja katonda lavu yaffe bwajigase bwetuba byombadde mukwano gwendya nemeketa
tebintuka
mbira
kibumba ntegyosala nga ntamula nkomerwa kawai twala ku kafe javas tunywe kaca lisa mpola tebintuka
mbira
kibumba ntegyosala
nga
nkukamula nkomerwa kawai twala ku kafe javas tunywe kaca
onyonyogera 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 nange mwatune mwe mwentula sa onyonyogera 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 labayo mwatune sasasasa love bumpa nkubiri bye wansuubiza ntubi wabali bazinkunye n'omukwano gongwetise kabuzito wenja kukanya mifumbiso mubufunze love yenkute ku mutima byompadde mbikute ku busomyo n'omukwano gogutute mu mazina kyovaola bango ndi munda mu buziba kumete ettaka ndijjango kunaza paka nkutukuza ne batuyisa mbidibadiya siri kudibya nyabo siri kukadiya no
ndisa mpola tebintuka
mbira
kibumba ntegyosala nga ntamula nkomerwa kawai twala ku kafe javas tunywe kaca ndisa mpola tebintuka
mbira
kibumba ntegyosala
nga
nkukamula nkomerwa kawai twala ku kafe javas tunywe kaca
sota 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 nyongera kama olusobo ndisimba mu gwenge ntekamwa ne bwe nkunero nakawo kokasigala mu matama ndeiro simatwere bwemulewa seno tebintama
Sata bark, fire upon your eyes, figure you me like. Sata sata bark, your lips me like, your fire me like, your kiss me like, your middle thing like.
Katin se wemba today, yaka do waza wemba fena nywete. Era do waza kukwe, no mutima konsi bierumo wemba nywete tuwe soja. Luira matulu tute, no butiti bomo kwano matubu kute wete wemba. Lota la vise swate, wemba nimbio mukwano basute de tuateza. Hakuchano chabataza nabana kayonga badaga sho omukwano gono gwange kwesanze bona bakwesunze kulutinge ngeje my girl 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 wapani kanga manyo saga nongeze sampaka bosi bewe wanyanjule wakane bapito msacha
nisa pola tebintuka
nisa
mbira kibumba ntejo sala
nisa
ntamu na mpomela kawai twala ku kafe javas tunywe kacha nisa pola tebintuka
Yo, Bafana, Juju, brand new future, come on!
Nuesa,
Pascal!